Shadow Smart, you know how we do it. Huna kadi patwa kunji uzama humu ndani nigga labda upamiwe walizo patwa kunji ataki tani ataki tani uwe nigga labda upamiwe huna kadi patwa kunji uzama humu ndani nigga labda upamiwe walizo patwa kunji ataki tani ataki tani uwe labda upamiwe
pull up let's go
tuna na tena mina mazela vibe mikubwa kati kujela kama umependa we ungatela kuwa makini usio kirema pote na sizi kama kochera pote na tag usije kutekwa nenda ta charge mapepo tena ukileta snitch kona mapema mpaka utasema udi tena macho utasema uwezi kudinai katila pema uwezi kubatu nami uwezi tena uwezi kutumia sema pema uwezi kufumilia sema pema Diablo smart song let's go nishaanza sasa tuko zero fani sopa baya sopa zuri ya pafate the day story mitenda ngozo na uni mzee shimu shuguri bishana upigwe mihuri mimoshi mpaka kifu tana kaza mpaka tuafume wa kwanza tuwa kaza tuwa kazi wa zazi wafate zazi wapango wasipoteze mipango ya kusafirisha magendo kutoka bongo tulando wapo na tunapaza sauti juu sauti yenye vina na stanza tuna play pause play puzzle tia mkazo mpaka wazazi michalazo wajue smart ndo chanzo Chadro.